waxa magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada hoose soo gaaray Sheikh Cali Nuur Sheikh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ay weeliyaan culimada u diin kale waxaana degmada Dhoobley si weyn ugu soo dhaweeyay culimada u diinka Dhoobley odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan socdaalka culimada ayaa wuxuu ku aadanaa baraarujinta bulshada iyo in muhiim ay tahay barashada diinta inta lagu guda jiray soo dhaweynta sheekha ayaa waxaa dareenkooda cabiray culimada u diinkii ka soo qayb galay soo dhaweynta sheekha.
Aad baan u faraxsannahay, waxaan joognaa degmada Dhoobley gaar ahaan magaalada Duleedkeeda oo xagga Waaberi ah. Waxaan soo dhaweyneynaa sheekha Cali Nuur oo dhinaca iyo inooga soo socda degmada Afmadow xaggeeda ka soo baxay, haddana aan naga fogeyn sidaan rajaynayno. Soo dhaweynta sheekha aad baan ugu faraxsannahay iyo imaatinkiisa labadaba aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan dareemahaynaa dad axibo ah oo ku walaaloobay nasabka iyo kazakow waxyaabaha dadku ay wadaagaan oo dhan, ku walaaloobay islaamnimo iyo kitaabka Rabbi subxaanahu watacaala ku walaaloobay, oo kala maqnaa isuna imaanaya wixii ay dareemi lahaayeen baan dareemaynaa. Aad baan ugu faraxsannahay, aad baan ugu faraxsannahay. Waxaan leenahay sheekhana soo dhowo marxaban bika wa ahlan wasahlan.
Maanta farxaddeena ee dareenkeena lama soo koobi karo. Haddaan nahay macallimiinta iyo culimada reer Dhoobley, meesha waxaa iskugu yimid waa dhalinyarada, ardayda, macallimiinta, odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, ayagoo dadkan maaragtay uusan laisku dad maaragtay lacag soo qaatay ama maaragtay wax kale iskugu yimid aysan ahayn, oo farxad iyo jacayl ay culimadooda u jecel yihiin iyo maaragtay dareenka diintooda aada ugu weyn ayaa meesha iskugu keenkeenay. Marka reer Dhoobley ahaan aad baan ugu faraxsannahay maanta sheekheena Sheikh Cali Nuur Sheikh Aadan aadaan u soo dhaweyneynaa. Dareenkan lama soo koobi karo. Bulshada inteeda kale ka maqanna ayagana waxaa leenahay sidaas kale ka warqabaan sidaan si ka wanaagsan insha Allah u soo dhaweeyaan.
Waxaan u taaganahay maanta qoraxdan sheekheena weyn ee jariirka ah ee caalimka ah muftiga ah inaan soo dhaweyno sheekheena Sheikh Cali Nuur Sheikh Aadan xafidahullah waraah fi daarayn. Culimada in la soo dhaweeyo waa shay muhiim ah, diintana nafartay waxay soo galayeen dalika waman yucadim shacaa'ir Allah fa innaha min taqwa alqulub. Wayan waan ku faraxsannahay sheekh inaan soo dhaweyn, waan u taaganahay, diyaarna u nahay insha Allah taala bin karim.